Studio 80 Halaji Malifu.
Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alkamisare noga didi lewru fevrier jena yamde soki der maison de la presse bamako njottino nodo kabaruji du yumar waygal kanko nuddirte Mamadi Keita wonto buggi jamde to. Wattu yoga su yimbe le barmobe njottikile ci doktoroje de faabe meme tawanti da laydi fu be keban do hen yoga doktoren be biya sina kaytaaji urato police en hodo sariya wille o do golle o ngaram famtade dum e journal ngal jangal ko kurangaaji di gonde tajjude dum wattata fe le ngalure bamako de jamarnde fan wonde weltinde no golleji mudum de ngori e memon ko nodirte seral lek mi citede wiide kambe sukkabe kambe moy hokkede dum dum won sukkabe gombe le galluje be sarabe mo jogi bawde ka wattu jona fe mawbe wobbe jata tawon wakkati fu jaran dum di won sembe kabaruji dum jogi do bete hande di bismillah mo don e hadate le cekiti yontere jabbe nonde suko goto mo duubi sappo jiddi kanye gidnu kabi nokku noddirte de cebani du dum le cagal ciuddo bomako do gidi ko ana jogi duubi sappo jiddi kanyum amito mbese so soppimo wakande mo naba doktorande tawama gidi ko hakkun horde jaati soppi fa gandi fitti ndemo yottino le ciud doktoroje de doktoren wombe tombe kolitiwde sina police en nodde binde do hen talkurdun latik sababu so yimbe le hobe kali halaji di no wori le beme ande to mitide wiido odo suko heddikile de do barme jaati ko sariya wi so bami fa barmo do yottikile ciud doktoroje de fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boudi
o maji banga do cabani wadi fa hali halti wada kasen do kabaru taranagol ko yawi barmobe le ciudi doktoro himbe mali hewbe kolitiwi de barminabe nadube kasara hewti do lawi ana jogi tida laaji fa darane ko yawi le ciudi doktoro
doktoro embe holi tam nidem e memata feyi nyawdo o so wana ni talkuru dindano urato police en be dokka dum hana saatu sariya ko wi ko ana wawi takkede bangi yimbe ƴewa ko moddeni joomu dum neddo yottike doktoro ko boni fu ana haani ko sawre tafon
e dum sariyaaji bi bangal darnagol barmbe ko yaawi le ciudi doktoro na dubbe kasaraaji kewti docteur Modi Boudou Mbiya gondo e fedde ordre des médecins du Mali noteke
normalement
no haani ka doktoro o ana haani haltande dum police en dum wawi laataade sababu rende mo kanko rende sur doktoro to gollata to yimbe le piyaabe na dub barminaabe yurdo to neddo mo be anda ana wawi tawede jati mangal padem leleji amendi ana wondi tewtuda joomu
docteur Dumbiya tindini wide di sariyaji wana nukuji fu itabete
hinnaade nyawdo saatu hasinjina e domde talkurun puri fu nyawdo nawni do sanne an haani kanyun ka yonki mudum rene tafum pindidi ko wi ko ka no jaltande mudum
docteur embe an andini sariyaji bangal juudi docteur na himbe mali hewbe lanon dirto ngol landol
wattu jono dido kabaru farba hebe do be mede ande to do page Facebook e compte Twitter studio 80 be kolitiwde altiner jabbi nonde kasara goto wadi hakkunde segu kany e mottino biireten hakkunde nokku mo noddita kesse dugu kany e wan idum le region chao sans be bihi du ko yata yimbe le sappo njoyon kany e keddile hen yimbe le chapande njoy chapande nayom en jagoyom kany e ngol barmu le odo kasara dum wadi so lande an gonte wadde le hen fa hande hollato sababu dido kasara jili dati di yalla hon wono mo daraki darne modon fa kebe famtar kedden Ali Cisse Sita Sidi be
kuleji kewdi sabbi binta beedagol kasaraaji gondudi maateede do datteji amen dile nyaloma hande o nam holitiri wiide kanko makam fofana yo goto ele walde yimbele nyaamo bele leedi amen di de wi mako yimbele hewbe ana waawi nyingaade lehem
tuule hebbungo mudda en dolle kam amgo jamaare fottaade ala haalen adidi woniri do ngo sabbi binta di accidentji bondi dum labedin karngaaji hewdi hande ne leedi mali battata sariyaaji do ngon datti mawdi gaddu e tawede fu kaari fu walata hande dogo mo wana talgi hiudi kaymo pamata
so yawnugol yabbitingol woni sababu kasaraaji kewdi di karngaaydi tawete mudum nam holitiri wiide chaka jakite o jokko horejo syndicat transporteur emle leedi amendi do woni centre mali
no transport
ya fito ko watta kono gelle mawden handen e karngaaji watte yime ko heefu karngaaji bur hasungunde do sabi soko heewdi moblaaji ana war accidentji
haa ardi be fedene be noddirta asko maka holitiri wiide dabreji pamade urdo kana ko be leedi amendi fa buyta kasaraaji di do laawi di ka yimbe hewbe wom ko hebata lehem dun sabi so wala fu ko dun nafata be koliti wiide jande an haani wadede fewde e chauffeur embe yalla be keba teddinde sariyaaji kulitaadi du datidi fa yonkiji bibbe adama em heba reneedi
wattu joni en garan halde kabaru ñalawma keƴinaɗo honno kamɓe gidde en ɗum woni yimɓele garanoɓe ƴewde kaye fijille leydi meɗen ndi holloɓe ɓe ɗati ɗi noon gorgui ila tiiɗi laaji ɗi natale leydi meɗen ndi hitande 2012 ɓeɗo ɓeɓe noddirta gidde en sa ƴeewi golleji mabɓe ɗi ko daari kakko noon hollitira wiide micciteɗen winnoga e goho lewru février ndu woni ñalawma keƴinaɗo hono kamɓe ɓeɗo yimɓele holloɓe garoɓe ƴewde kaye fiji ɓe ley nokku o ñalawma hande no hono fuuɓe laati golleji hoɗoɓe gondi e gollude tam imadraji gaɗama do hen yalla golleji mabɓe ɗi ana keɗintine fa keɓen famtare keɗɗen Aly Cissé sitasidi ɓe
Ibrahim Touré e Yaya Tangara yo ɗiɗom ele walde guide touristique em le leydi Tombouctou kan e muttiɓe jeeya ɗi yo région ngaji ɗiɗi ɗi kulleji kayni ɗi woni le muɗum nde ñalawma hande o ɓe fuu ɓe kolliti wiide ɓe nawrike banggal golleji goɗɗi saabi ila 2012 haaɓo ngo fuɗɗi le leydi amen ndi golle mabɓe o darike
mbeɗe waɗa ngal golla touristiyaku guiddimi duɓɓinoga e joyyi mi heeɓi hen hunde sanne guiɗiraɗan hewɓe haaji mumen boni saabu ko touristiyaku darile leydi ndin ɗum hewtama teɗɗade sattude
kanko Ibrahim Touré kañe e Yaya Tangara ka holliti wiide ɓe miila e feyi so eɓe jiiya ñalawma mo golleji mabɓe ɗe fuɗɗitita kasam le leydi amen ndi saabi rafi ndenago o no wurdini yoga e dunki en andanɓe kabaruji ɓilliɗe tourisme ka holliti wiide ana gikkani gikke lobbo o dayno golle o fuɗɗiti ɓe mbi kanankoɓe leydi amen ndi tam hani tawrede anni e banggal politique fewde e majjum
dabiɗo han fiyede yalla golle touristiyaku ana waɗa nokkuji foti wonɗen ɗum ana nato saabe so yimɓe ƴuwi caggal leyɗe wari ana ƴeewa ɗen nokkuji nafa muɗum
tannugol koyɗe banggal yoɓugol ñamandeji ɗi ɓe ɓami le bankiji yo yoga e tiɗɗalla mo yimɓele joɗiɓele nokkule to kulleji kayni ɗi woni le muɗum wondi fewde e muɗum no ñalawma hande o
wattu joni e garan memde taƴogol kuraŋaji leygal luure bamako nde ɗum laatiki sababu so yimɓele hewɓe an gondi sodde wattu joni o ventilateur ngaji carse teɗɗiɗi coggu muɗum ɓamata uynaji jeegom fa yetto uynaji sappo e ɗiɗi kalis cfa woɓɓe du an gondi sodde groupe ngaji muɗum woɓɓe du nayiri banggal pano ngaji sita sidibe
le watte taƴgol o kono sattuɗo joni jamare ko heew muɗum ana horsini ventilateur ngaji ɗi batterie woni e muɗum ɗum ko hollidi kanko Mamadou Doumbia goto e cotto ventilateur le luumo maggo ngo guenni bamako
ñalawma hande o fewde taƴgol kurangol ko heewi yimɓe fuu ana yiɗi ɗiɗo ventilateur ngaji tawede coggu majji ɓeydi ke fuu yimɓe hewɓe woni coɓɓe ɗi coggu o ana ɓama uynaye jeegom yaade uynaye sappo e ɗiɗi si ngaji makko ana heewi roche abc wonto ns o ɗum wonto
lewi yimɓe jogaɓe le guenni bamako hunde hannden ko wa hunjide tiɗɗala seeɗan de hoore jamare watte taƴgol okkuran sattuɗo
ventilateur ngayi chargé teɗi ka so gonga o nafa muɗum ana momni sanni le on ɗo wakkati taƴgol kurangol mi anda mane fuu timmata wajiɓe e juuɗe amen mi nawtoro ventilateur ngayi chargé ɗi tafon kallodiren gonga ɗiɗi paaɓomin sanni minen ɓe gala bawɗe sanni sodde groupe ngaji
miccitunde mi wattu taƴgol courant joni jamare ko heew muɗum ana wonde sodde pano ngaji e nandal muɗum yalla naftiro ko naari bangle courant ngaji
ɓe kolliti wiide ko yata yimɓele ko yata yimɓele capanɗe jeegoyom noon mbiyeten iwroɓe leyn johala ɓe fedde o yemde wartiri wattu jonali noga e lewru février ndu kañi en paabira kaaki ɓeɗo yimɓele eɓe le région ɗum woni kayi o le cercle bafula be fa jottiɗa jeema kañi e fa jottiɗa le ngallure kayi nde kiita kañi e ñoora fa jottiɗa ñorodi sahel kañi e yelimañi ɓe paabirama ko nayiri banggal aloji kañi fa yettoyo wotoroji kañi fa yettoyo engrasji kañi fa yettoyo koɓe kanni remirde toon ɓiɓɓe jaloye ko nandi e muɗum ɗum fuu noon hollitira wiide
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement suède danemark suisse royaume uni kañum union européenne et coopération espagnol
kabaru yewtere meɗen noddirten zoom sirnde e garan haalde hono koɓe noddirta séralek ko micciten wiide séralek yo ko hakkete sukaɓe noon wowno ka wattu joni o mawɓe koye muɗum tawa ana cawni to ana ñamoɗo ana korsini ɗum sanne yewtere meɗen noddirten zoom sirnde e garan haalde haala majjun Aly Cissé
wowɓe haala holliti wiide hunde fuu ko moƴƴani suka wona ko booni e juuɗe mawɗo ɗum ka haala ka yimɓele hewɓe woni paamuɓe ɗum saabi emi wondi jokkitade ñamde sirilakke sukaɓe faham fay so ɓe naywi yoga e maɓɓe ana tiiɗe juuɗe mumen sanne selde ɗum ana tiiɗi sanne fa jaha to maɓɓe tawa a taway to bottiji sirilak sato e hoore a tawam coro leeso maɓɓe ɓe cuuɗata ɗoni mawɓe wom e nayeɓe kañum en ka ñamdu sukaɓeɓe tam yiɗi ɓe caltoto jaati ñande ñamduji ɗi dogotoro e maɓɓe holliti wiide ɓe kaani ñande saatu hoore a tawan ɓe ndentinan ɗum e kosam sikkaro wakkati hoore ñumuri nawon e maɓɓe jaati jillo ɗum e namasa pom rensin kañ ko nandi muɗum so oɗon jogi mammiraɓe jiɓɓe ɗum sanne so won mitti gatɗon fewɗo e maɓɓe on jiɓɓe fa ɓe jaafo on tam gaddineɓe sirilak haya ande ɗu so oɗon jogi sukaɓe jaroɓe sirilak ndese boitiji muɗum en ɗi fa gasa saabi mawɓe ɓe gite mu en ettita ko boiti sirilak feyi ana yilto kañum en ɗuɗɗo
en mbiyat ɗo garten haddude beete hannde dow kabaruji ɗi en jouti jamare nde kala ɗo ɓe mbawi tawede le malifo e manggal muɗum ɗiɗo kabaruji ana wawi heɓede dow bem meɗen annde to so gabbi o gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere org no noddinimoɗo wiyamo maire maire 37 321 onon joguiɓe téléphone ɗi écran ngaji ɗi ɗu gaɗe toon téléchargé application amen mo studio tamani ley nokku noddirteɗo play store fat jeefe nokku on nande ɗon noɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wodi wassalam yewtere meɗen nde gaɗan haalde kabaru ñaw koko oɗo ñawɓe kolliti wiide iɗum nanggui yimɓele hewɓe wattu joni o le leydi meɗen ndi ɓeɗo yimɓele so ñaw o nangguiɓe do a tawaɓe jaago haaldinaɓe cuuɗan ɗum woɓɓe an toon du jahan dow cuncunka ɓattoyo hono cawroɓe ɓaleɓe kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtade noon ɗiɗo ñawuji gori kañe no ɗi gondi e sawrrede gaare keɗe ko Ousmane Niali Boly fewni en dow hen
reedu yorndu ana torra sanne himɓe ɓe o ñaw nangui ɓe himɓe wembaɓe saabi o ñaw ana gaɗa noddago yalla ana cawre fa gasa
koko nayi men
soni koko nangguima a tawa watti fo konguru ma fattat ɗaɗi ma fo ana nawa soni a yeeyi sulmorde a tawa hendu dañaldata min tampiniga sanne mi yeeyi cuuɗi tokotorode kewɗe gami longue samdude leɗɗe ɓaleɓe tan wongo samdiniga seeɗan mbiɗa yetta allah ñolmene handen min koko natigue saaɗo hooram ɓuɓata feyi watti fo mbiɗa nana aye cuuɗi aradioji wi safari koko aɗa cotte nokkuji yogaji mi yeeyi cuuɗi tokotoroje ɓe sin
docteur en kolliti wiide yorkule reedu ana wawi latade sababu fa caggal jomuna yalta naduse yalta woy koyɗe ƴiƴam yalta professeur Lassana Kanté chirurgien généraliste hôpital Gabriel Touré ɓeyni en faamu kabaru o ñaw
lemorid pour nous
ñaw noddirtaɗo koko ana mate yimɓe ko heewi hannden saabu yo nawala goto mo jamata ko heewi muɗum saawi gaso on tiɗi sanne meɗe wawi ñawde ɗum saabu so o nawala heeɓi semme e jalɗe tommonde a tan watti fo puƴe ana fuɗa e kofol tommonde fottata caggal muɗum yoga ana hewtuna jeyata ɓurduje ko ittata ƴeƴan sa ƴeewi hannen le temedere fo capanɗe joyyi faada capanɗe jetti toon ɓiɓɓe leydi mali ana sawi o ñaw ko noddirte koko
atende cette pathologie
professeur Lassana holti wiide o ñaw yimɓe anda ɗum sanne ɗum saabide ñawɓo yogaɓe garata law fande o tampini ɗum ɓen ka ko laati fo holti wiide omo wawi sawrede fa o daɗa
min won leɗɗe jilleteɗe e neban nayyi ñaame ko nafata sanne ko wawata timmude nawala koko mene meɗe ñawdira ɗo leɗɗe ɓaale fa ɗum timma pil festan nawon o satti fa itti puƴe e calɗe tommontema e caggal muɗum meɗe wawi ñonɗen fa timma
ka bampiw
leɗɗe ɓaaleɓe du ana cawrire e o ñaw ɓe cawriroɓe yimɓe e leɗɗe ɓaaleɓe wonɓe bankas e domiña kolliti en hono gatta sini ana cawra ñawɓe
la plupart des patients commence
yimɓe hewɓe sawɓe ñawala koko ana fuɗɗo ñawdira ɗum leɗɗe ɓaaleɓe caggal muɗum so ɗum tiiɗi sanne so yetto dokotoroɓe ɗo gaso joom en yettigan ɗo leɗɗeji arandireji komi hokkata ɗu en ko hewi e muɗum ana nafaɓe sanne gaso ari fa nawal on tiiɗi fa itti puƴe e calɗe tommonde ɗuso wona oppe sona ɗana tiiɗi ɗum timma ga jamare fama wi nawala koko hatta neɗɗo wadde
ɓeewu
to tumbudu to ko yaata himɓe temedoron woni yaaɓe dogotora ɓe tawa ñaw yorgol reedu woni e muɓɓen sawrugol muɗum ana fawi dow hakke no ñaw o nangguiri jomum ka noon docteur Garba Kunta ana darta e jamare nde gatan hakkillaji ko ñamata ko wawi latade sababu yornugol reedu
le cuuɗi docteur amen kinliki ɗo meɗe wawi heɓude ko yaatiɓe temdere garoɓe ɗo hitane fo saabe on nawalla koko yoga jaaɗa tawan deɗima yoori kurum yoga meɓɓe yettoto garta nawalla tiiɗi fa wala seeɗan meɗe wawi ñawde yoga e meɓɓe fa hono hitane wootere so heɓa timma soni jomum leydi mum ana yoora sanne ana tiiɗi koko o ñawne fa timma meɗe tewtora jamade tinno yara jam fa heewa ɗo ana nato saabe haɓde deeɗi yorɗi saabu so neɗɗo leydi mum yoori sanne ɗo ngu saabi minta hokkude koko semme so neɗɗo leydi mum ɗum yoori cafaji yoga antun jaati wawi naftade
kasine
ewi docteur en ñaw yorgol reedu ko ɓuuri hewde fo himɓe ɓooyoɓe ana jooɗi o ɓuuri nanngude na du golloɓe ana daari hono donnoɓe mobilaji ñawoɓe machine ŋaji na du manngal pat en